aan ku bilownay William Ruto ayaa loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee Kenya xafladda ka dhacday garoonka weyn ee Moi International Sports Center Stadium. Madaxweynahan cusub ayaa loo dhaariyay xilkaasi wax yar ka hor kowdii duhurnimo, waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee soo mara dalkaasi Kenya. William Ruto oo hogaamiyaha xisbiga UDA ayaa ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii bishii August ee ayna soo dhaafnay, waxaana guushaasi ansixisay maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya 5-kii bishan September. waxaana sida oo kale isna maanta xilkaasi loo dhaariyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Rigathi Gachagua. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
maanta waxaa xilka madaxweynaha Kenya si rasmi ah loogu dhaariyey William Ruto oo dhowaan ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya ka dhacday. waxa uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee loo doorto xilka madaxtinimada Kenya, munaasabadii lagu dhaarinayay isla markaana lagu caleemasaarayay oo ka dhacday garoonka stadiumka kubadda cagta ee Kasarani ee magaalada Nairobi. ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan iyo diblomaasiyiin kala duwan oo caalamka isaga kala yimid. ilaa in ka badan 20 madaxweyne oo Afrikaana ayaa goobjoog u ahaa munaasabadii dhaarinta iyo caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa diblomaasiyiin ka socday beesha caalamka oo goobjoog ka ahaa munaasabadii lagu dhaarinayay William Ruto. madaxdii kala duwanaa ee Afrikaanka ee ka soo qaybgalay munaasabadii lagu dhaarinayay madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa bogaadiyay habkii ay maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay go'aanka uga gaartay natiijada doorashada, iyagoo u rajeeyay nabad waddanka Kenya. madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta oo isna goobjoog ahaa ayaa xukunka waxa uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. waxaa goobta ka maqnaa oo aan munaasabadda ka soo qaybgelin hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ee doorashada loogu adkaaday. waxaa qoraal uu saaka soo saaray Raila uu ku sheegay inuusan ka qaybgelinin munaasabadda lagu dhaarinayo madaxweyne William Ruto sababo jira oo isaga u gaara awgiis, inkastoo uu sheegay inuusan aqoonsanayn go'aankii ay maxkamaddu ay ka gaartay doorashada natiijada doorashada. marka madaxweynaha cusub ee loo dhaariyay Kenya William Ruto ayaa khudbad uu u jeediyay Kenyaanka, waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha Kenyaanka oo dhan ee uusan ahayn madaxweynaha xisbi gaar ah. arrimaha uu khudbadiisa aadka uga hadlay ee ay Kenyaanku aadka ugu dhagtaagayeen waxaa ka mid ah sidii markii ololaha ku jirayba uu sheegay Ruto inuu wax ka qaban doono sicir bararka xoogan ee dhinaca maciishada ee ka taagan dalka Kenya, taasoo uu sheegay durbadiiba in tilaabo degdeg ah uu ka qaadi doono maalmaha soo socda. arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa. arrimaha uu wax ka qaban doono waxaa sidoo kale ka mid ah dhinaca garsoorka oo uu horumarin doono. marka si nabada ayay kusoo dhammaatay munaasabadii caleemasaarka ee lagu dhaariyey madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. wafuud kala duwan oo heer gobol iyo heer caalami ah ayaana maanta goobjoog u ahaa.
wagaag dhegeystayaal, kaasina waxaa wariyayaga Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.